Mustard Production.
Ni joy na dogo chali tena.
Siendangi kwa choo, in case you don't know. Siendangi choo, oh yeah.
Siendangi kwa choo, in case you don't know. Si niko na poti, oh yeah.
Imenikaza sana haja tangu jana. Na wakanya wote wanaopenda nyama, wasimeze tena bila kutavuna.
Hata nikiwa kazini, mimi nabeba poti. Siendangi kwenye